usakwa qaphela ukuthi abanye abantu banamandla okuphikelela ngisho bebhekene nezivunguvungu empilweni kodwa uthola ukuthi abanye zibenza babe mavekithi bengasazi ukuthi bagalele kanjani kucace uthi hayi kuphuka zona induku manje angikubingelele ngomkele futhi engosini efresh ngengusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works kulezi nsuku ezimbalwa besifoka sikhuluma ngalokho ukuthi uNkulunkulu usinika kanjani amandla lakho nasehlelwa zinsuku ezimnyama kakhulu empilweni njengoba zenzeka kwizigaba ngegaba empilweni kodwa ngoba nzima kwesinye isikhathi ukubambelela ezethembiso nekaNkulunkulu uma kunzima kakhulu esuke sibhekene nakho ngenxa yokwehla kwenyuka kwemizwa yenhliziyo yethu eyenza kube nzima ukumukela nokuvuma amandla kaNkulunkulu angasipha wona nakuzo lezo ikhati mhlambe ingakho uPaul umpostoli wakhuleka lokhu ngabahlobo bakhe kwabaseFesu 3 verse 16 no-17 enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano esebulela ubutha ngakho weza washumayela ivangeli lokuthula kinina enanikude yebo ukuthula nakubo abaseduze yeke umthandazo omkhulu kangaka futhi ngomunye wemthandazo engithandazela wona namhlanje sihlobo sami ukuthi uNkulunkulu avula amafastela ezulu qeda thulula amandla akhe kuwe phezu kwakho ukuze noma kuqhamukani ube ngoqinile kakhulu emoyeni wakho futhi ngokangabazi ngiyazi ukuthi uzokunika wonke amandla owadingayo ngesikhathi usacwila kumoya wakhe usabhukuda kuwo kwangathi inkosi yethu uJesu Kristu ahlale enhlizweni yakho ngokholo engathi angaqiniso othandweni lakhe ngokholo ngoba sethembiso sakhe leso. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwepodcast ungangena kuSpotify nakuFacebook page yethu kungenjalo zidownloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla lilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.